Bă, voi tu țin nasul în bumelelo.
Rising stars, amadoda nezinganyezi akhetha ukushiya abathandiweyo babo ngenxa yokuthanda umculo. Zingilozi zasezulwini ziyathokoza uma zilalela umculo wezinganyezi phansi emkhathini. Thobani, thobani mani ziphimbela imtoti kude buduze nemsebenzi ilanga. Le ngoma ihlanyisa uNomalanga wakalanga, ayisuka soyicula ngalela langa.
Labanga abantwana bama Rising Stars besho beshaya umkhuleko wabo umncane kancane. DMdali izwa nayo imithandazo nezinhloso zethu, ngathi impumelelo yasibiza kodwa endleleni yasilwisa. Sivumo ameni endleleni mabesibiza noma besibophela wenyathi, saphikelela sathi kwanompumelelo siyongena ngendlovu yangena. Besisacela nisale senikhulula lezinhliziyo zenu esigcwele amazondo.
Lamazwi awanakuphikiswa njalo awanakudulikwa, laba abantwana bama Rising Stars.
Bavethu thina silwela impumelelo. I'm not silly, money.